Nino mukwano gwa mungi ne wankubadde kale benda babo bangi naye ebyo byonna byakawanye tewali asobola kumenyawo gwenna lulungi.
Yuma kontrola yegwanno myomutonyola omutima guwambye my love babe. Yuma kontrola yegwandi mumutonyola ondi mu bwongo wetolola onina
mutwe ngukaka kulowooza ku gwe gwenjagala wampamba wamba matwale gonna gwe gwagafuga sikyeyinako buyinza limote gwakiina ofugira muli anti wafuka kontrola maisiya kunoonya buli kadde lwesikulabye ezo ndwadde beibi saabayo ku budde tunsisinkane nkugambe ekinnuma gwe okitegeere bubongalamiza siganye naye nkusaba mpayo ka chansi gwe beibi twogere byenkugamba sibulimba siri muzanyi wa katimba wabula gwantega mu kitimba ndi mulutuula nze mboyana olw'omukwano gwo ndi mulutuula nze mboyana.
Kontrola yegwannumya omutonyola omutima guwambye my love babe.
Yuma kontrola yegwandi mumutonyola ondi mu bwongo wetolola onina
uliranze nkidde omutima gwekyanze obulamu tebweyagala
you do it over and over eyali eva nakyo wafuula supanova mu reality nze baby bambi wandalula wanfulula omutima gwonna ne ngukuwa ndi mufiya kati nno togumenya kankuweggala nti ogugwo sijja kulumya kuba ntambulira mu ntolizo muggwe mwenzisiza malova malova baby wandalula
kontrola yegwande mu mutonyola omutima guwamye oguwamye oguwamye.